bonakalise sizweni lethu bonakalise sizweni labensundu don't worry about yesterday oh we've got a better tomorrow
uAllen ulesiphiwo sokubhala imidlalo njalo ngumlingisi olodumo kodwa ngemva kokusindiswa wahle wangena kwezocula wacula ingoma zokholo
kulele makokoba ngizalelwe kubulawa impilo kulele makokoba ngashaya iart namakhosi senkonzweni yeWord of Life I've been in the ministry for 15 years as a gospel musician echurch okwamanje ngine album elisha lenzile namaningi angezwe before but lendi Zimbabwe unite
khawuleza Jesu Yesu uyanqonqothi isizini yakho umbulela ngene akufuna bangene sina oh yena uyesu nalana ngene uJesu Yesu nalana
uyesu ubu ngumlingisi omkhulu mhlanga kungani usuthanda ezomculo
kwangenza ngathanda umculo masikhula vele ngkhaya thanda music uculwa kumahlathini nesikhatsi sakhona kumahlathini ama soul brothers kanjalo ngakahamba enkonzweni ubaba wami thanda i music becula jaiva lama masalo basebenza bambe idlala isiginci ipho kwangeza ngathanda i music
uthala kwakune nje umhlabo yaphendula uthala kwakune nje umhlabo yaphendula
njengomzalwane uAllen uthi kakhethi muntu ekuphekeni umculo
eni muntu ole studio nje siyakhona ukusebenzisana ngiyazenzela ama vocals kanti siningi wonke nje nama guitars amanye banthanda ukusebenza nabantu ba very creative okwamanje ama latest albums engiwenzile ngisebenzela umthabisi kamoyo no DJ Face sebenze naye I like working with those guys so ngijabulisa nabantu ba creative
We've got a better tomorrow. The time is now. We've got a better tomorrow. We've got a better tomorrow. The time is now. We've got a better tomorrow. We've got a better tomorrow. The time is now. It is a little deal, it and a sailor. It's a do not say to the other than a sailor.
Uledlalathe lakhe elitsha elithiwa Zimbabwe Unite akhulekela ukuthula lokuthi abantu babambane bengalwi bebangezombusazwe eZimbabwe. Umculo wakho bengawuthola ngaphi alani?
Album lami bazoyithola kumbe Word of Life eChurch. Online marketing izoyenza next week yonke into yabe sehlangene right. Inumber zami zala ekhaya ngu 0785787416. 0785787416. Yakho ukungithinta la eZimbabwe. Hey WhatsApp ngesekholi. Okwamanje ngisabhizi la ekhaya.
Bese ikwetshisela lo mculo wengoma zokholo uAllen Mhlanga obenguye emsilaye uhlelo waza Woza Friday. Phela sonde lichukela ke lonke igama lamuyeza Jesus Bani.
Nkosi yamakhosi. Somandla mdala wesizwe. Mdala womhlaba. Siyawubonga umoya wokuthula. Umoya wokubambana. Ezweni lethu.
Who should go bambana? Jenga sis.
Sunday lamb shopping, Sunday the shiny Baba Saliba.